Kaylin.
Them boys.
Exclusive from Afro 5.
Yeah.
Love is story teacher. Love is story teacher. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love is story teacher. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love is story teacher. Wako.
What did I do? Langazuba, langankoroko. Tiko mani, foko loko. Peni pata pati mutengo tamango. Azilavu tita noti wapeni na choko. Pati wachikondita kumutima kwako. Leta mpasa, pwila tinkareko. Love East ni kushimi kireko. Ni kushimi kireko. Kudala, kweze love ya maritazi. Kudala, I love you like a cup of tea. Love ya kudala, yeve yonzi usi anako ya kudala. Kweze stalo ita ya kamwala. Uone kamushe ukavara chitengi. Sininga na mini unifesa kengi. Baby chikondi chatu apachi zankara. Baby apachi zankara.
Love is story teacher. Love is story teacher. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love is story teacher. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love is story teacher. Wako.
Kapisha bisha salu onkonke. Na mufawa na monse teze tionse. Wenze mai, neze tiache. Oke mamele olega cheni tiache. Remember how used to dance kato squat. Apo nishina kumanja wanikati. When put that smile on the face mbela laka. Chika lila bay, chidunu unema. Sewela ya kutiala beni kumbuse. Kapisha bisha, waliandimu. Salu kapena ita chochisi. Ngani katiache sikenzo sala lionse. Na ita wenzo kunda bika mkuro wale. Mali love history ninga kuivale. No, ni uze pe ninga kuivale. Diwe love history, si ninga kuivale. 244
Love history teacher wako. Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love history teacher wako. Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love history teacher wako.
Remember those days when I tend to a kalambe. Apo na mbuwa mai wani uza atika sambe. Neo nenzo tawa konga weo tisite babana. Kati ukumbuka pata tikali bafana. Ima kwa
kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Wako Hoko kumbusa fakudala. Chija chikondi chakudala. Love is story teacher wako.
Home sweet home baby. Bibi the DJ.